alan sappo e jetti lewru utti hitande 2024 sakiraɓe ɗon gonɗo le mari fo e manggal muɗum min jowti on heɗade kabaruji kartinaɗe sukaɓe jokalɓe ɗehimi Ousmane Niari Bouɗi e Mamadou Sama Seku goni noon ɗo wayi Sembe Seku hono gorruɗa
bas walla
hajoje korloɓe
celliɓe jote sanne nden no eli mbuturu se gatti juuɗe amen memon haala guiƴiraku no ɗum wurdi yiwde keñen warde hannde heɓe ben mami haala muɗum e lemini mbag meɗen mema stratégie bilide circulation agentsaire ben dalike jama o banggal muɗum ele tariki meɗen e meman haala kakol gaci mbiyan fiyaɓɓilla ele yitti mawri sappo e gooɓo studio tamani en timmidiran bilki Sembe Thialdi Ousmane Niari
a memi haala giɗɗiragu Sembe Seku le Sembe kabaruji ɗi Sembe lande keɓa heɗi woni koro giɗɗiragu
mbiyan yo hoolare yo mbiyan soboyi fabodiral e ko nande muɗum
aya Sembe Seku ni woni ko mbiɗa ka sukaɓe jokkolɓe hewɓe koltiwide wona ni woni ko ɗon warri hannden an e hoore ma jaati ani jantore nde keɓinɗa en caggal ko lannidirɗa e ɓiɓɓe leydi meɗen ndi dow faccitan Oumar Waygalo e Ali Cisse
giɗɗiragu hannden dow nafa tan ɗum yo wi ana famɗi kaldoɓe gonga non yimɓele wonɓe nokku noddirteɗo gawo kajolo kañi e seggo kollitiri wiide
giɗɗiraku ɗum gonga e hoore wala e ñalama hannde o capan jeenayi ele temdere kollitoɓe wiide giɗɗiraɓe fuu a tawanmo homo fuu ko heɓata tan ɓili ɗum e goɗɗo yiggol ele giɗɗiraku hana iwrude nokku gooto eɗum hani tugade ɗu eɗo jantidigol eɗo gonga nafa ka mi nafe ɗum tan woni ko yimɓe andi hannde giɗɗiraku ñalama hannde o fuu eɗo nafa yoni
kanko Boubacar Bokkuma andaɗo kabaru neɗɗo ko holli tiwide yimɓele wonduɓe fuu dañande kaɓi o wi iɗum du ko tekkinta giɗɗiraku
quand vous prenez
so a ƴeewi ko hollititte hono giɗɗiraku wuronde afrique a tawan giɗo maɗa ko woni muɗum ko moƴƴina ko boni fuu wala ko dulluɗa hen ñande fuu du a tawan aɗa haltida e makko ko woni gonga fenantamo a ƴoñatamo aɗa laaɓanimo ɓerne ɗum giɗɗiraku ka ñande fuu hani yambinede ñande fuu yimɓe hani tawede ana ɓattodiri ana yiɗodiri saabi min fuu wonko ñakimi
miccitiɗen wiide ñalawma keƴƴanaɗo giɗɗiragu le addanaɗo allah ndu ɗum yambinama le capantati lewru juillet ƴaɓɓi noon du
sukaɓe jokkolɓe ando sini oɗon jiiɗi hettinade ɗi kabaruji kasen oɗon mbawi heɓude dow bembe ande amen facebook kañe compte x Sembe Seku e jaran nokku ma to ɗo woni motti to sukaɓe jokkolɓe ko yahata noga yon e ley mabɓe sappo e ɗiɗon janguinama e dow kabaru margal e demal
noon tigui Ousmane Niari Bouli mbiyan to meɗen motti
ay bisimilla
harga jowari hade donze ka hande région ga nden
gonga hey
nden wona
min banti koy amen
to amen to nyobono leppude
min banti koy amen
nden Ousmane Niari Bouli mbiyan ngal ɗo karutal puɗɗugal ñande sappo e nayyi août yo ɓen ɗo itugol jawdi programme alimentaire mondial noon fanda muɗum yo hunteede hoore kabaru jande e faamu margal kañe demmal to jangnirde Boubou Sow nden no balɗe lebbi tati wattede e muɗum
fa ɓeydor en faamu anne ko keƴala meɗen gonɗo ton Mamadou Komina heɓini en dow faccitan Oumar Waygalo e Ali Cisse
docteur Boubou Sow goto e joguiɗo suudu jangguinirdo o holliti wiide ndeɗo jande ɗum faabota sanne sukaɓe no kan heɓirde golleji jokolɓe waram janguinede eɗo jandeji nafoji ɗumen ɓe garam wadde demal margal dabaji liɗɗi kañi ko nande muɗum soɓe tilike jande nde min garam min dokkaɓe kaaki ɗiɓe mbawi golliroyde ene janel mabɓe
kamɓe
tawaɓe tomɓe ɓe kollitiɗe ɓe beltiki sanne ɗiɗo immadraji jottinowo kabaruji mabɓe an noddire Aissata Tienta
ndeɗo jande waran lata sababu e juuɗe sukaɓe jokkolɓe keɓa e jangude heɓude ko waɗa ko wawi heɓude e muɗum cewɗi aɗa wawi du feewi uttande hoore maɗa gollirgal
joni woni arande yer ndeɗo jande wadde ley nokku o sukaɓe jokkolɓe hewɓe do kollitide beltiki ley hen sanne ley ndeɗo jande caggal ko projet ngaji kewɗi daari ley laamu motti
Oumar Waygalo a jarama sine ƴiwre motti en jaran gundam ɗo fedde ɓe noddir rassemblement pour l'entente et la solidarité réseau waɗi immadaralle cagde yontere ƴaɓɓene nde dartugol hokkugol ƴiƴam
noon tigui Ousmane Niari Bouli ndenno ɗum fanda muɗum yo ben ñaggol botoji ji ƴiƴam takaɗo ele banque des cent gundam ndenno yalan ɓeɗor faamu keɗɗonno ko Almoudou Mahamane Bangou heɓane du fastango Ali Cisse
hono no wirete satu hokkugol ƴiƴam muɗum yo rende yonkiji kaɗo haala ka fedde ne ɓe noddirta rassemblement pour l'entente et la solidarité réseau ana jokki lawol muɗum ila hitan 2019 Aliou Boubacar kañum woni laamiɗo ndeɗo fedde
de 2019
yottata ñalawma hannden o min kebbini jibaji ko yaata temedere ƴiƴam saɗa hokka ƴiƴam wakkati furdu a andanno kabar cellal ma wurri saɗa hokka ƴiƴam a somtan yonkiji
Hadizatu Walet Alasan yo goto e ngardo hokkude ƴiƴam muɗum o wonarda wayra makko kanyum en du ñemminamo
wokki kan yakawere warde hokkude ƴiƴam an yo ɗum wajibi noon waɗanno dango fewde ha yeɓe wonɓe ɗo gundam ɗo tinno copta yonkiji
michin tinde tan wiide poche sappo e jiɗɗi ƴiƴam woni koɓe keeɓi
ɗum naɓata e mini magga yontere nde ley wattu ndungu gonɗen wattu joni ɗo mali ɗo ka wattu yoga aɗa yiya yimɓe ana goni e circulation an ɗonno moto ŋaji wattude kambu toɓata
noon tigui Ousmane Niarel Boul tawa ne eɓe andi jaati fratiji gonɗi ɗiɗo ben jogolaji ɗi ben gollirde anasére ɗumen kumni ɗo kam ndenago dow ɗati ɗi wajjiki jama o pati fewi hino hono ɗiɗo golleji
fa ɓeydere ne faamu anni ko Ali Cissé heɓini en
yimɓele hewɓe garɗoɓe jami garmiɗo moto le mobilaji mumen bamako fayatole kedde leydi ndi ko heewe mumen fuu doddu ƴaɓɓitindu watta wakkati toɓo yoga e mabɓe ka holiti wiide ana andani jaati faratiji gonɗi e golleji ɗi ɓe gondi wadde ɗi
miɗo watti hakkille sanne somi donna le kammu saabi de wajibi sina neɗɗo yara heese heese wakkatiji neɗɗo ana wawi yaltude yeeso maɗa jaati tawi a yiyayi ɗum sa donna le kammu sa yi an toɓa dara fa ɗum helta
fedde ne ɓe noddirta agence nationale de la sécurité routière ɗon anasére kañum ka fijiray ɗum feyi hoore mabɓe ana narda yimɓel dogoɓe ɗo ɗati ɗi wakkati toɓo rento teddina sariyaji kolita ɗi bangal ɗati ɗum bagui trawle kañum woni arɗo anasére le laamu segu
en temps de pluie
so ɗum tawima le gendi du dara ɗo cora yiɗa ka neɗɗo an donna so kammu an toɓa miɗo waɗa noddago fewde e dorbotoɓe janɗe ɗe fuu no ndungu o worrino ɓe kayba kohe mabɓe yalla ɓe copta yonkiji
anasére ana micintina kasen ndu yimɓe edu no ɗati ɗi wordi wakkati ndungu
ley kabaru haalgol haala neɗɗo nden en kalan haala cettowo gonɗo to diire to
on tigui Ousmane Niali Bouly mbennomo wiya Bouré Massadou e wimakko ɗum ɗo latiki sababu o darno amusaɗaji makko
faɓeydere ene faamu anni ko keƴaro meɗen gonɗo toon hammey tarware landure makko dow faccitan Oumar Waygalo e Ali Cissé
Bouréma Sadou faamo holla andal makko somo heeɓi tumbude kañi e botti tan on wawi moƴƴinde jawe kañi porte kiliŋaji fa yettoyo tablo ŋaji ko nandi muɗum kuɗɗe makko ɗe furdu diire gundam tonka kañi tumbuto o sottata ɗum omo haalna en no tariki makko worri
yimɓe ana waranno dire wadde vacance ji mumen wakkati so ɓe anni ke tortade eɓe jottoɓen ɓe cooda kulantireji ɗiɓe moƴinta faɓe naɓora ko heewi mabɓe fuu anda hoɗum wawi sodde ɗum saabi so ɓammi anniya moƴinde kulleji goɗɗi ko serti e paaɗe ko jeeyam min ko yalla ɓeɗo yimɓel ana wara sodde ɗi
tawiɗo wiide omo jogui tiɗallaji fuu kanko Bouréma wi immaɗe makko yalla yimɓele soodoɓe kuɗɗe makko ɗe ana beltono golleji makko ɗin gorri noon yimɓele ɓe kolitiri widdu beltiki
oɗo suka jokkolle yo entrepreneur gaɗo gol moƴƴuɗo sanni suka jokkolle tinniɗo golleji kewɗi woni ko waɗi ele région o mi meeɗi sodde juuɗe makko porte clé suka jokkolle joom andal
sanni
Bouréma holliti wiide moƴƴinan nokku ɗo sukaɓe kani warde so janga yalla mo faabo sukaɓe no kani heɓirde golleji ɗum ko hamme Traoré heɓini studio tamani direyi
sembe siko altinere janggo sappo e jeenayi lewru utto ndu studio tamani yambina yiitumo wuuri muɗum sappo e gooɓo studio tamani ana fawi dow inde kakule jimiɓe noddirta baggil tamani
noon tigui Ousmane Niali Bouly banggal ngo yiitimawri woni ko memana haala woɗɗo kakol gaaci mo waɗata le nawki mbiyanna so fiya min kam mbi nandir mi andir ɗum no fiyaɓɓilla
faɓeydereen faamu keɗɗen Ousmane Goro kanko andirteɗo petit goro o artiste jimowo mo tappa ngel baggil fiyaɓɓi kanko wonno hoorejo département musique conservatoire d'art multimédia bala fasiki kuyate keɗe ko hamsadou gogotouré
en parlant de l'origine ou bien de
memde haala gulɗo kakol gaaci fiyaɓɓilla wona hunde yafude neɗɗo kay wawi wiide bandi gulɗo fuɗɗi gollirede ma ɗum homo ñiɓingo siki wala kay yo fi wombayɓe ndenno memde haala muɗum ma jantade kabar muɗum yata fe caggal hinnade tariki ñeyɓe le mandegore gulɗo kakol gaccol ko fitata woni yaadu wadde noddango yettinde nelal ndeɗo hultide tan nafaka muɗum yo humpitingol
ɗum naɓata en kabaruji haro calɗi sukaɓe yoro so caggal terrain basketball e football e keeɓi terrain kesso
ñaali buli yu terrain volleyball nden no neddo yewtere sembe caldi gonudo majjude ana waje nden majji non jaati tun na buri tuubi noko hande de nuko
fa bidren fam ke en ko Ali Haydara hebi nen do fatitan Umar Wayga fa Ali Sissé
le odo terrain kesso do volleyball wonde wadde yimbe le chapande chapande tawaton wakande golleji di fudata de Emmanuel Goita goto e lamir dido golleji neddo jiaat yoro so joodi do kay
je ne sinu bian
odo hakille fana mudum yo fa fabo jokolbe yalla na heba goddum ko waawi yewti ngadi kasendu idum michintinamen wakati hittidi ido chuka ko an kechu emen ana wadan no dum biden minendo hudum sabi nangata lawol ni
to wodana nabbi
hayebe tawa be tobe kulitidi beltigli o do golle sande ngadi no dango fode yiru mu hetti be tinno ngada birki sembe tan volé ko
kati
chuka ko amen midon jiyanno abdirabe amen ana wadanno volleyball yiruso garanno mi jodo mi jewa dum wadama yella jokolbe ana heba firtade kanyum en du jaba wadde hono sikido golleji birki sembe cal bawi latat sababu uito da san boy yonkeji bawdi hawtade
e la gestion du stress
dum woni ko Ali Haydara hebini studio tamani yiruso
salle sew a jaram
Allah jaram tagal ju
sakirabe ngonno le malfu e mangal mudum en joodi on sanne hedaade kabaruji kettnaade sukaabe jokkolbe wassalam